Te whanake tuatahi, te kākano. Mahi nama toru te kaumāwhā. Whakarongo ki ngā kōrero nei, kātahi ka whakautu ai ngā pātai. Listen to this dialogue and then answer the questions which follow. This time, there will be no model answers to the questions.
E oho e pita, maranga, kua riri te kai. Kia tere.
He aha te taima, pāpā.
Hā pāhi I te rima karaka. Kua tūreiti tāua. He aha te taima I haere ai koe ki te moe I te pōnei.
No te iwa karaka. Kai te haere tāua ki hia.
Ki te rapa, me kauhoi koe I te atane.
Nā wai ki me haere au.
Nā tiki, nāna I wāia mai ki au I nāpō. Ka haere tāua.
Me haere au ki te horoi.
Tahi.
He aha te taima I oho ai a pita.
Rua.
Kei te haere rāua ki hea.
Toru.
Kei te haere a pita ki te aha.
Whā.
He aha te taima I haere ai a pita ki te moe.
Rima.
Nā wai a pita I whakaoho.
Ono.
Nā wai I waia ki te pāpā o pita.
Fitu.
Nā wai ngā kai whakareri.
Waru.
I mara ngā pita,